nene nye 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 nyatu nene nene. Fine boy tuko club tuko madi, fresh boy fresh eye adi adi, regeza nguo tunatia adi, kata suruwale tunakata kati, bankshindi captain nyiga modi, collab whatever siyo wini nwaji, weka pesa kwenye bank siyo banki, hati everyday tunacheck tunaluku, unacheza juju kama papi, original me mutasema aki, karibu na aki fire monkey, hati tambaba kwenye flow line, tamama anakunya waini, uliza uliza why why me, sweet mama unadeka mi. Unadeka mi ku photo pose like this. Mi ku photo pose like this. Aya jirani, jirani, dance to the beat like this. Jirani, jirani, dance to the beat like this. Nene, 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 nene. Kwa top kama trila zaga, listen to me and come on baby. Kwa beauty na demo kusinzia, tonight tonight mina kukujia, bongo na bongo tunakumwagia, atisonga karibu sasa kusongea. Fast kamu ama fast fast me,
easy oh,
ama fast fast me. Niko fine tena niko righty baby shake daddy apa tuko weti chini tunabeti. Tukoleti ama tukoleti, maswaga na demu kufimbia, kushinda kuwini kushindia, kolabo na yeye kusinzia. Kufoto, kufoto pose like this. Kufoto, kufoto pose like this. Aya jirani, jirani, dance to the beat like this. Jirani, jirani, dance to the beat like this. Nene, nene. Tena give it to me, tena give it to me. All for two, mamasi, mamasi, nene, nene.